Banange mwena abagenda olaba ka video kano njala so okubabuuzaako mu bitiibwa byammwe ne gye musinzidde yonna bampita Grenade Official. Njala okusooka kwetondera waliwo ebintu ebigenda mumaaso ku social media First of all, nga sinagenda wala njagala kusooka kwetondera abantu bonna bekikutteko, abantu abalumiddwa, bafaani bange n'omuntu yenna nga boogedde erinnya lyo ng'erinnya lyo lyawulirikise mu bino ebintu ebigenda mu maaso ku social media. Nze nga nze omuntu simanyi nnyo kwogera era sigendagenda mu ntalo za kwogera kuba simanyi kwogera. Naye nga njagala okutwala obuvunaanyizibwa buno n'omukisa guno okwetondera buli muntu yenna yenna eyawulikise ku social media zino saga ezigenda mu maaso. Bannange mwenna abagenda okutwala omukisa okwetondera, gwe wenna gwe kyakutteko faani wange, gwe kyayisiza obubi, yenna yenna gwe kyalumye, bannange njagala obagamba bino byonna ebyabaddewo nze nga nze Grenade, nze n'emyaka 21. Kangambe ndi mwana muto, let me say that in mind, kuba buli kibaawo ku nsi kuno kibaako kyekikuyigiriza omuntu yenna ng'olina olugendo lw'ogendako olunene. Nze Grenade buli kibaawo mu bulamu bwange kibaako kyekinjigiriza era kino kyabaddewo kina kyekinjigiriza kuba Mukama buli kyateekawo akiteekako for a reason. Once again njagala kwetondera abantu bonna naye nga njagala bagamba byonna byonna ebyabaddewo banaizi n'ensonga zavudde ku mukwano sigenda genda nnyo mu details byaliwo biki biki naye nga njagala bagamba zino ensonga zavudde ku mukwano. N'ekina ekintu kyaki njagala obagamba, waliwo reason lwaki nasayini nze ne kampani eyansayini nze, kubanga bintu bingi bye mbadde simanyi, bintu bingi nnyo, nsobi nnyingi ze nkoze gye nvudde yonna, ne bannange saakunsonyiwa.